komaratini popo we
on the beat
kiru chu nipete na baba niwe mina kuzimia sizingue unisumbue wewe mapenzi yetu ya mimi na wewe tu usisikize watu wana nongwa mbaya usinifanye kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti mimi mwenzako imeshankolea my baby boy ukenda zako minta nyongonjea mimi mwenzako imeshankolea my baby boy ukienda zako minta nyongonjea
acheni zako baby unapenda kwa giza giza kama ujanizoe
achati wali zako
baby manaraha ya kuingiza ujue inapotokea unapenda vya giza giza kama hujanizoea mama unafanya tembo kutwa nadindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga penye dhiki na shuruba peke yako ndo ulinikumbata pikipiki upande uba popote lipo kanifuata bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji panda nipande tumwage mbolea baby ukitaka tena tutaendelea shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby ukitaka tena tutaendelea
acheni zangu
napenda vya giza giza kama hujanizoe
acheni zangu
manaraha ya kuingiza ujue inapotokea
acheni zangu
napenda vya giza giza
kutoka alo
nilikutana naye Kilimani Nairobi 2015 kibaridi cha asubuhi kijua fani sio kikali saa 5 Nairobi 2015 nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano nikamuomba kaniomba namba moyoni Mungu nikampa moja she's my number 1 nikamuomba kaniomba namba moyoni Mungu nikampa moja now she's my number 1 yani namaanisha kwamba ndo tushawana tushawana ndo tushawana Tushawana.
The International Boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Tulipatana bongo, mikocheni zangu bichi na lopepo wa bahari alinipita kama meli ana yumba yumba kidondosa kishenzi oh mikocheni kamfuata utadhani zombi habari gani bona uko londi jina ni gani akasema zari nkamwambia aje
aje
kamwambia kwangu ni kwake nimshike wapi ndio
aje
taka moyo wangu we wake
watangoja sana wakitania tutachana mina yeye tumeshaifana na ichapo siku na mchana
yani namaanisha kwamba ndio tusha
kuwa tipsy, ulimwagika pisi, maradhi
kendo yange fichwa. Uzuri wako mirija kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi, unafunga tangata lipsi. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokea njia gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindo kulala last night. Kiangaria kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kura.
Nogelea matope, wacha nijikokote, wacha nijiokote. It's okay, na sitafika popote. Damn, soon najua I lost a man so pain. Your love na nipa addiction kama cocaine. Nona kabiso mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo kulala last night. Kiangaria kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kura.
Kutoka alo, kama utani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla vinivu, kila kitu tunaendana. Ameninasa ka wimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka watu unanipenda niite baby.
Baby wangu,
kwa wasioamini wewe ni wangu niite mai.
Mai wangu,
hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu,
ukija kukutongoza ombie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Konde boy come number one.
Mombe Mungu zima, tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubandi ndo mimi wa upendo.
Nikupe.
Mwoga kuchiti no rest. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likiza moro tambani mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Jue kama unanipenda niite baby.
Baby wangu,
na kama ukini post Snapchat niite mai.
Mai wangu,
nindoli
nindo
my sweet.
The international boy DJ Paris.
Ramadan, Ramadan,
Badi baby katevina Nisha kupenda siku jui ata jina Muka kupa budi wala somo china Hakika nita ikati ya bima
Loko, go loko Oh baby
hey, Oh baby go gaga again for me Kondisha hey. Mizuka sisi Wala tatizo so pesa Kiongeza na nina ongeza
Baby go down now 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 baby go down now now now
Oh got a winner 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 I can feel I'm from my inner mind Nobody got me like you do
be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. You be the heart, in my life you be order. And in my dreams I dey call on you, order. Nobody fi understand, nobody fi understand. I say in my life you be order. In my dream I dey call on you, order. Say make I tell you something. Omanicha. Go down, down, Omanicha. Go down, down, Omanicha. One more time, I say Omanicha, Omanicha, Omanicha. Baby, go down, down, Omanicha. Go down, down, Omanicha.
Kukosea, naomba unisamehe. Shajionea kwamba sina lolote. Bila wewe siwezi endelea. Naomba tuendelee. Yalikuwa matamu mapenzi yetu. Yalikuwa sopa. Exidu wageni ulioisoma. Ndoja moto nimekiona. Haku siwezi kujifanya nikosa wakume na choma. Inaumiza, nimeshindwa kukaza. Mweza kona taka turudiane. Mwezi unatoka turudiane. Mweza kona taka turudiane. Mwezi unatoka turudiane. Once kakitu ukonje kila mtu wa mtu. Nishakuwa single masiku. Basi nielewe kiduchu. Tumalize ili bifu. Nimeshindwa
kumuvuoni.
Nimeshindwa
kumuvuoni.
Hata siwezi
kumuvuoni.
Wanaweza
kumuvuoni.
Exidu wageni ulioisoma. Kama ndoja moto nimekiona. Haku siwezi kujifanya nikosa wakume na choma. Inaumiza, nimeshindwa kukaza. Mweza
chetu chumba kina mavyo motele. Inao
boy, DJ Perez.
Ivi ushangai napendwa, ila sura bado inakosa nuru. Yani najona sipo huru, napagawa siku zinavyozidi kwenda. Najona kabisa takufuru, mana naishi kakunguru, kuto kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Vipi ukija kutamani vya watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wanaonizidi pesa mwonekano. Si lazima nikutajie mifano, lakini kama utaweza mapambano. Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Utaweza kukuchunga mbele za wenye mipunga. Baby, what can I do?
Nikilala ni mote tu, niko chini aje juu.
utaratibu akinipa mavitu anibuta mkila siku pojazo sifanya kiduchu hapo tu rokwa tu nikishushia na supu niwe wake awe wangu changu chake chake changu simu yake
Tanambala mwezi, zimulike mchana ili watu one, vile tunapendana. Baby, ajali ya mapenzi, mioyo imegongana. Na sitaki nipone, nife unizike mama. Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi. Kama kitanda kitalegea, tushuke kwenye busati. Nibusu, nari nikubusu, oh, mchuchu, nimekumwea halika susu. Kwako nimezama, penzi nipatie mazima. Jeuri sina, adi nitafia madina. Vya kuiba iba, vino geni meshimbo. Nilisema napita, mwisho we nimezama.
Nibusu, na mene kubusu, nimumu, na mene kuchumu, nimumu, na mene kuchumu, nibusu, na mene kubusu.
Habibi, usingizi no kitu nakosa penzi. Na nikikosa ili kitu, no kabisa silali penzi.
Nazidiwa,
nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Na sindano yako ndo ya nitosha, kutibu ya
kama mendeni kuchari, penzi kalika kana kisu kikari. Mtoto, upepo wa bahari, anituliza gana jikuta gambari. Kiduku,
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana nishinana ni ya kumunya ya kijiti. Kwa kuitaja matindo mpini.
Sweet like my heart green tea. Mama you looking sexy tonight. I be the god of sweet thinking. And she knows that what I touch is mine. Yami koi baby.
Kwa koi mizama. Benzi mpati wazima. Jeuri sima. Aki ntafi wadina. Vya kuiba iba. Vino gini meshingwa. Nilisema napita mwisho weni. Nibusu, na mini kubusu. Nimumu, na mini kuchumu.
Bombo Glass.
Nibusu, na mini kubusu. Chuchu,
kudumboi kone rambawa. Kiyaru ni ya mingi. Leo nimegundu wa utofauti kati ya raha na furaha. You know that hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale gadista, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimenichosha nivuhoi. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furaha. A lot of mess. Nishagundu wa furaha yangu ni wewe. Ule niripata rahi langa gundu wa furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitaji sumu wa furaha yangu ni wewe.
DJ Perez in the mix.
Ata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe, wewe.
The international boy, DJ Perez.
See the end.
tayari kwambie moyo wangu natamba nao. Na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale gariste, baby sikuoni. Iti nikajona nisha mbuvuoni. Utamani na enjoy. Mwambezi minichusha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Sukila une mwona ba. Moyo ni mwake na furae, yeah. A lot of mess. Nisha gundu wa furae. Fura yangu ni wewe. Ule niripata rai langa gundu wa furae. Fura yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua. Furaha yangu ni wewe. Hata sekundi kifano kwa mizike.
You know the sound. Sounds Abba.
Kana madimpos akicheka na mwanya. Ana maringo akataki kujuana. Penzi nimenoga chuzi biriani. Yako nani tosha wendo wa ubani. Mimi ni waki na ye wangu ni tumeshiba na kisa wa sawa. Sa kwengine minifateni ingo tabibwa nini padawa. Mimi ni waki na ye wangu ni tumeshiba na kisa wa sawa. Sa kwengine minifateni ingo tabibwa nini padawa.
Shindania number one, penzi limeshikilia baby. Jimwage jimwage kama livyo kuambia. Nikupande pande na kushuka kila njia. Ukitaka kumbatia, ukitaka simamia. Ruka tikitaka, ukitaka ninginia baby. Hey, wata bamba uwanjani tamba. Tamba uwanjani tamba. Najua mashetani yangu ya kipanda. Wasifunji jaga na funja funja kitanda. Penzi langu kama mawingu tanda. Tanda, gani tanda. Wengine wanasema ni zaviri tanga. Ede ni merogo nende nkapate mganga.
Watabamba wajani tamba. Tamba baby tamba, oh, oh. Miata sijui nifanye nini. Wetulia na mimi. Wetulia na mimi. Wetulia na mimi. Usiju kani piga chini. Wetulia na mimi. Wetulia na mimi.
The International Boy and your DJ Paris.
Oh, no kwako sijiwezi. Siweza takubisha. Yamesha kwa mapenzi. Yaku mapenzi na miujiza. Mechimba ya sichezi. yangu namba tisa. Magoli kama Messi, iwe penalti ama goli ya kichwa. Tahadhari tu, nishajifunza mpaka kung fu. Akitokea mwizi nampa mguu, uyo baby wangu mimi tu. Tahadhari tu, kama ni goma ni mchiriku. Masongo mingo chumba ni usiku. Na akinipani tukidu chu 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 chu. Miata sijui nifanya nini. Wetulia na mimi usiju kani piga chini. Wetulia na mimi
kama reza, stop with the teasing, acha kuniongesha. Baby, pasirofi kama dam. Baby, I'm a blow my money less a dam. Oh, say me, girl, you know you better than me. Baby, girl, nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you, baby, you, baby, you. Chakocha moto crazy nacho meka. Apende kama una pepeta. I'm running first, I'm running late. I can't wait to put it in the baby, unani pele kana rich. Baby, the way you want you always. Moyo naduna ni kama na death. You put it on me again and again. No mama, yeah. Vesi peace, kutanya. Ndoto kwisha funja, chachaga. Why you come faster, CJ? Mama na baba yako, kanga mata you. Baby, be ready when I run up on you. Oh, na 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 na. I'm getting ready, I'm a run up on you. Na-na-na-na. Baby, be ready when I run up on you. Oh, na-na-na-na. I'm getting ready, I'm a run up on you. Oh, na-na-na-na-na.
Bado hatujafika. Huku njiani kuna vita. Subira itahitajika. Shida mitiani. Binadamu tumeumbiwa. Na mapenzi ni burudani. Toka enzi tuliambiwa. Umeleta furaha kipindi cha mashaka. Moyo ulipa kwa mika. Umeutaka sasa.
Sababu sina, sina sababu. Nikiulizwa nimependa nini, sina jawabu.
Niwe wako boda boda,
boda boda.
Popote tutatembea,
boda boda.
Oh, tolipia fea,
boda boda.
Foleni utongojea,
boda boda.
Kukamate juu na kukamatia chini. Watu wote najua na kukamatia mimi. Wanafiki wambea watakamatia nini. Acha wende watu wonge situ kamatie dini. Stories za mapenzi situ nafaa. Washa semaga mengi miaka katha. Na bado tunatrend usiku na saa. Sisi uko na mnyamwezi kibana ba. Kibana ba.
Habibi ye, siri ndogo ndogo nifichie. Kama nikikosa niambie. Na nikipatia unisifie. Nisifie baby.
Habibie, siri ndogo ndogo nifichie. Kama nikikosa niambie. Na nikipatia unisifie. Nisifie.
Sababu sina, sina sababu. Nikiulizwa nimependa nini, sina jawabu.
Sijue mimi, sijue. Yue wako boda boda,
boda boda,
boda. Mabote tutatembea,
boda boda.
Oh,
falling in love. You got me falling in love.
The International Boy, DJ Paris.
See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa bed, I'm the king of control. I go take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You shave, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me mighty, I go pure bloody. I not go live, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a libido. Went up your waist, give it to me, put a libido.
Me a paralyze when you get as close to my screen. I just realize you are the one I saw in my dream. Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You chef, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best, oh, the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love. You got me falling in love.
I'm Leo. Girl, I'm in love. Every day with you, it's a brand new day. Do you need me, girl? I swear be there. Respect you, I find it. Baby, I can't defend you, no, I'm on my footy. I'm on my footy. I'm in love. Look at me now, do you see this, darling? You got me really turned off. Switching my feelings, darling, yeah. Baby, I only see your pretty face, yeah. You put my mind in a mess, yeah. Can somebody pitch my body? This can't be true, I'm in love with you, darling. The cuckoo coon that could be, darling. You know my love is so real. But I believe I won't let you down. I'll never let you down. Hello, my love. I know you know. Come go cool now, true love. Since you call me, you girl. Go, baby, baby. We've all and oh, no. Since you something, you are the reason I breathe. Please go man and night, yeah. Oh, not no, right now. Maybe even gone, got cold. Been a fighter gun. I'll be ready, need your eyes and I have my son has border. Yeah, don't you see I got the keys here for your peace, baby, who's the head we need out. Baby, I only see your pretty face, yeah. You put my mind in a mess, yeah. Can somebody pitch my body? This can't be true, I'm in love with you, darling. The cuckoo coon that could be, darling. You know my love is so real. But I believe I won't let you down. I'll never let you down. Hello, my love. I know you know. Come on, cool, not true love.
wanasema romba, romba ya kweli ni na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki, nifubaye niishe ni dhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho ni filisi.
Atumasisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalipa na sabuni peke. Tena wanafosi, kutuona tunalosi. Wanatumbea mikosi, tunalipa na sabuni peke.
Hao hao, hao hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao hao, hao hao, wakiumba mabaya ya narudi kwao. Hao hao, hao hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao hao, hao hao, wakiumba mabaya ya narudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wana tumbea mikosi, tunalipa na sabuni peke. Tena wanafosi, kutu wana tunabosi. Wana tumbea mikosi, tunalipa na sabuni.
International boy, DJ Perez.
Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao. Wanachuki kama labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisk nyumba na mali za baba zao. Chakushangaza wana risk tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, iwe choka mbaya na kesho nifirisi.
Sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi. Tunalipa na sabuni peke. Tena wanafosi, kutuona tunalosi. Wanatumbea mikosi, tunalipa na sabuni peke.
Hao hao, hao hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao hao, hao hao, wakiumba mabaya ya narudi kwao. Hao hao, hao hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao hao, hao hao, wakiumba mabaya ya narudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wana tumbea mikosi, tunalipa na sabuni peke. Tena wanafosi, kutuona tunalosi.
Kama naumwa malaria, oh my God.
International Boy, DJ Perez.
The African princess. Tulianza zamani. Buganya tena tuka pendana na yeye. Tulianza zamani. Utoto ujana kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kinyanga nyanga. Nikimona joto madia shokulawana. Nadata mazima mi mtoto mama. Yana noga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi. Washo semaga mengi. Eti naweza kukuchiti. Kukuchiti.
Ah, my totori. Oh, totori. Totori.
Kupendea wewe ujisiki. Hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa. Maneno yao ya punguzi power. Watamaliza waganga na manabi. Hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa. Maneno yao ya punguzi power. Narudi na hii tena. Kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanita kimema. Story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show.
Analipenda tu.
Iwe chumani, iwe jikoni, ni mahaba fu. Najisema love you.
Me I love you too.
Na ndo man.
Yana noga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Ni moyo wangu ti 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 ti.
Ti 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 ti.
Wali mwengu wa wapendi. Washa sema aga mengi. Eti napenda kuichi. 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 Kuichi.
Alitia kwenye chai. Dafla disco likangia masai. Umemweza ke nilifuka simbali. Na kunifikia ninataka utayari. Si alitaka mwenyewe kutengana na mimi. Ivi mwemba mbama mnene hebu semeni njini. Na zile tambo za mujini vini yuko. Vivya tunachanganya na vyombo na tia kabati. Nasemaje huko yuko sawa mnieleze. Ama mnamwonaje anajikongoja doze doze. Nasemaje huko yuko sawa mnieleze. Ama mnamwonaje anajikongoja doze doze. Moja ni waga sina pressure.
Usisemi sana nina mambo.
Bili mjini sijaja kucheza.
Sana nina mambo
tangu sirudi Tatu, sifundishi kupenda.
Usisemi sana, nina mambo
matangu. Nne, sirudishi mateka.
Usisemi sana, nina mambo matangu.
Ni wala sina pressure.
Usisemi sana, nina mambo matangu.
Pili mjini sijaja kucheza.
Usisemi sana, nina mambo matangu.
Tatu, sifundishi kupenda.
Iyo minamo, uko nyuma yaliyo moyamo. Hey, binti wa magamo, come closer na give me some more. Kama tunda lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu, nina nyongwe tatumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zikanipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji yakatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa.
DJ Perez in the mix.
Ooh, ah, ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba.
Ooh,
ah, wenye paparapo wanaona washamba.
Kama mwanao wenye kuileta kunoa jajikuti la mwanao. Liduva lipamba ukakulamba. Liduva lipamba ukakulamba.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zikanipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji yakatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa.
Classic music.
Oye, nipe chakula chanawa, chakula chashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Nishafanya vyu janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe najichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda vae fashion genge shape. Mwishoni I start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndio maana bado nakuwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Au ndo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi yanataka uyape respect. Commitment, assurance. Mapenzi sio kitu kama pesa benki. Umpe bunduki mlinzi asichote.
Nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalivia mapenzi. Oh yeah,
chuma roboti. So nahitaji furaha, amani ya upendo ndo nipate komforti. Nimetafuta tafuta njiani mtu wa kumumina wakoti. Can I count on you baby? We Would you give me your loyalty, loyalty, yeah. Rafiki zangu kikutaka tusemaje.
Na mwambia please respect yourself.
Kama napata tatizo takubaje.
I will run for your baby when you need my help.
Mapenzi yanataka uyape respect, commitment, assurance. Mapenzi
ipi chakula ntala, chakula ntashiba. Siku nikenda kulala taota mapenzi. Ukisikia naimba na fura na jimbia. Kama ukisikia naimba na imba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah,
DJ Perez.